DutchMsafe.com.
Fua kimebeba mengi, oh mengi, zigo mzito na utuma. Oluwa designer,
Yasubi ndani ya mbanyu.
Oh designer, oh Oluwa designer. Oh no 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 designer. Kaperia, wewe ni mwanga na nuru. Wewe ni mwamba na salama. Wewe ni mwamba na salama. Nijime mali nipe uti, niwaombe madui zangu. Baraka tele, ona, baraka tele. Na, ura umbaya siyo dini siwezi kukutukuza. No, no, no. Imagine kwe kuwa Mungu na mimi mwanadamu. Ungenipita kama sanamu, sipigi goti kwa mwanadamu, kwa mwanadamu. Oluwa give me power.
Hey, walisema tuwezi fika, ndugu na majirani wakafunga milango mbele waoni tukapitia wani embuona sasa. Mungu anaumbua tari walosema tuwezi pata squeeze bila sisi awali. Nafamu mbali sijebebwa nimetembea. Kila nachomiliki sijehongwa nimesotea. Na wajua wachawi, na wajua wanafiki. So save mkitaka wifi kwangu internet kama. Vifua vimebeba mengi, nishakuwa sugu. Akili zimeshajua wachawi zetu ni ndugu.
Unaocheka nao, unaokula nao,
ndo hao hao unaofanya unatubu.
Kaperia, wewe ni mwamba na nuru. Wewe ni mwamba na salama. Wewe ni mwamba na salama. Nijime mali nipe uti, niwaombe madui zangu. Baraka tele, ona, baraka tele.
Hey. Songere usaliti shasaliti wa mamake. Na mpenzi ambeli dedicate maisha yangu kwa. Leo mnaniona niko hai na pumua siopo. Wangekuwa ni miunguro yangu wangesha toa. Anaye ni papumze na mipango na mimi. So wewe kikara gosu na Christmas moja mjini mnipishe.
My God, you know the mission. You know the vision. Give me the vision.
Ha, situ naish na watesi. Riski zeto zija wai kwenye pesi. Kwangu mtakuja, mtapita. Hakikisha mnajiweza mnapoamua kuanzisha vita. Ghetto wanalia bundi. Na bado tuna sign deals nyingi za michuzi. Na niko busy roundi hii ni mwendo wa Air Tanzania SGR wabudi.
Give me power,
Natia.
It's a dirty game, it's a dirty game. No offense.
Chill upon it. Oh, my mother.
Give me best and I pay you too. Receive him back again.
Take five now.
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 Take five now.